na na na. Oh. Kumba maisha natamani hata kuaga na kuku za jirani zimekula mahindi yangu nitakula nini jioni natafutaga kiki ili mradi wanipende yeah 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 hii dondo ya life kila kitu ita lai lai oh 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 natafutaga kiki ili mradi wanipende hey na hii dondo ya life kila kitu ita lai lai hey tuko wengi na mimi ndio nimelemewa natamani nipate angalau na mimi nikaringishe na kutuma kawambie kawambie naja basi nenda kawambie kawambie naja na wazazi kawambie kawambie naja wasinicheke kawambie matatizo yangu kwa majirani ukatangaza
vipi we mbona unakata tamaa hili jambo si rahisi kwangu amini
nakutuma